waga chekeshi anapiga je bullet ya mbakati jisho bokesha kupeza chesti sina damba mbamba minisha beti anapokwenda naenda nae kila bondi analuka nae mimi sina wasiwasi nae ukija kizembe lazima ukae. Oya namuona huyo namuona huyo
anapanda ulingoni
namuona huyo namuona huyo
nikumefichwa
shingo namuona huyo namuona huyo
anapanda ulingoni
namuona huyo namuona huyo
nikumefichwa shingo champion 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 champion
Kirunda
champion.
Oya Kirunda
champion.
Kirunda bingwa Kirunda oh. Akikupiga je light Bumi ya Kenya uma
Ina uma uma wana kuina uma
Yep, lights Wana kuina uma
Ina uma uma wana kuina uma
Nizele baba Akocha mzonge Ayubu tolu Alisi simba Miko bonzo Isabalecha Saidi kipuwa Mkapa mapesa Maneno Kirunda Yojibo na bucha Ana kusalimia smile gari ya tano Mama Ibrahim Kirunda Amshuza ze bosi Awazi nubi Chidi mkongwe
Champion, 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 champion,
champion. Download kupitia DaChimSafi.com kupata nyimbo mpya.